hande rewɓe département Birnin Konni pamani nafakka eto ko rewɓe jottitiɓe gatta gam Allah e goriraɓe mabɓe wonɓe no mballa ɓe. Tawi duule duuɓi no cakitiɗi ɗi goriraɓe mabɓe koye mum kattaɓe warde nder loktoroje, amma jonɗo kamɓe ɗowtirta dekiraɓe mabɓe warde. Ɗum waɗi ko illu yamde jeetati felluno nder loktorore sabon gari nde Konni rewɓe no kewi nder mum. Madame DJ Jom Suudu Yahaya fammini noy ɓe rewɓe pamani nafakka garol waɗa eto ɗo enda.
Himɓe pamani nafakka garol loktorore eto, minen keɓa rewɓe garoɓe loktorore subana Allah fu. Nder nyaloma minen mbawi keɓi ba rewɓe 50 na ko ɓuri non. Deni wi'a debbo wara loktorore eta gan cellal mun non hawtade e ɓingel gongel nder reedu.
Iliya warana ɗowtirde dekiɗum to lokotoroje debbo mballo rewɓe rima on. Oɗo famini ɗum waɗi ko gorraɓe woɓɓe pamani nafakka garol dekiraɓe mum lokotorore.
Hande minen koye amin miɗen mbawi yarude dekiraɓe amin ɓe enna eto loktorore. De ɓe keɓi sey ɓe noddami min garta huƴude ɓe. Eto loktorore no woɗani cewɗo sanne, moy hata etogon nder farri tar woni.
Awa gori ɗum fini Allah fu na wadduɗum wara wadde eto ko rewɓe jottitiɓe.
Nafaka debbo yaha loktorore eto no waɗan o faama nder ko o tawa, ngam de ni jomum no wuro wawta faami nder ko woni ni. Amma de ni debbo on yahi loktorore etama no faaman no cukalel ngel wonno fukkori nder reedu.
Madame DJ Yahaya no fooɗa hakkilloji ɓe rewɓe dow filla nafakka tawaɗo e nder garol wadde o eto.
Gaccel ƴiƴam ko rewɓe gi'ata far dinki. Hano jonde debbo wari dinki rufi ƴiƴan ɗuɗɗam, andaka iri ƴiƴan ɗaye o woodi. Fadde ƴiƴan ɗam e tete faame iri ɗaye noon torra waɗi, ngam de ni fotodiri nyalana jomum hanti no ba heppa yonki mum. Ɗum ɗo no saɗɗa.